inyembezi zami, inyembezi zami ziweli bani. Washo mama, bathi bese kuzokusa, kuyahlo mase kuvela ukhanya. Akakaze kanyezi. Washo mama, bathi bese kuzokusa, kuyahlo mase kuvela ukhanya. Akakaze kanyezi. Owathi khakaza khakaza kanyezi, mase kuvela ukhanya. Sanye sheli nami kakasakala.